God's favorite
ZambianGospel.com.
Vakanifusa venimvela ni laka laka. Ine ndine Christ, lava lava. Vamushe vini konga chino chaka. That's why ningo jumpa, mapalo ya paka. Jumpa, jumpa. Jumpa, jumpa. Jumpa, jumpa. Olovi fute buanji tingo jumpa. Jumpa, jumpa. Jumpa, jumpa. Jumpa, jumpa. Olovi fute buanji tingo jumpa. Haupa mungo jumpa, vintu vavuta. Chufuka nina Yesu na faith yokuta. He got my back, he never seesezi. Olovi fute buanji vidi vivevi. Your boy's not local, but I'm still laka. Na flow so clean, ni white mukaka. Mavuto ya kabwela tia chachi paka. His goodness and mercy, ni fulu musaka. Ha, enjoy. Muli Yesu life, enjoy. Ha, enjoy. Ninsamwa sana, oh boy. Makanifusa veni mvela ni laka laka. Hine ndine Christ, lava lava. Vamushe vini konga chino chaka. That's why ningo jumpa, mapalo ya paka. Jumpa, jumpa. Jumpa, jumpa. Jumpa, jumpa. Olovi fute buanji tingo jumpa. Jumpa, jumpa. Jumpa, jumpa. Jumpa, jumpa. Olovi fute buanji tingo jumpa. Mkwai. 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 Tingo jumpa. Mkwai. 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 Tingo jumpa. Benzo niseka kunkala ningo papata. Ati ine nenzo nunga chemu nkwapata. Benzo kanga vi life nenze cheneka. Nenzo funa kumalo gono vileka. Ndafya life finalimba nenze stranded. But my God came through, I was loaded. Fonse vina chinja nicho sache mazale. Now the yo call me Mr. Hundred. Ndise tiliko. He chose any people. Chimwana chamfumu. Tizuja na rumu. Vakanifusa veni mvela ni laka laka. Hine ndine Christ, lava lava. Vamushe vini konga chino chaka. That's why ningo jumpa, mapalo ya paka. Jumpa, jumpa. Jumpa, jumpa. Jumpa, jumpa. Olovi fute buanji tingo jumpa. Jumpa, jumpa. Jumpa, jumpa. Jumpa, jumpa. Olovi fute buanji tingo jumpa. Mkwai. 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 Tingo jumpa. Mkwai. 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 Tingo jumpa.